Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mujye no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo muri isanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Uyu munsi twatumiye urugero rwiza support, ni umuryango wo mu Rwanda uharanira kuvugira guteza imbere abatishoboye n'abafite ubumuga ndetse no kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Turaganira n'uwawushinze kandi uwuyobora, Hagenimana Gregoire. Icyo tuganiraho ni igihembo uyu muryango washyizeho cyitwa Baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye. Mu magambo make rero ndumva ari iki igihembo cy'amahoro. Umutumirwa arabibibwirira mu kanya, simbatindiye. Gregoire, we urahura komeye. Gregoire. Yego. Ndaho neza, umwaka mushya muhire.
Kuri twese.
Nuko noneho rero tutaratangira iki kiganiro kubera ko nashyize kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VO Radio Yacu insanganyamatsiko y'iki kiganiro. Noneho hari abantu, umwe witwa Alexi Peace niko yanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VO Radio Yacu, ati uwo muryango ntabwo nkuzi, ubahe, ufasha bande. Na Irimaso Samuel we yanatwoherereje nimero ya telefone, nitugira amahirwe turaza kumubona. Nawe yavuze ati nanjye uwo muryango ntawo nzi. None mu magambo makeya, uyu muryango washinze kandi uyobora urugero rwiza support, wabasobanura gute mu magambo make cyane aba bantu?
Murakoze cyane Toma ku mwanya mwiza muduhaye nk'uyu nguyu wo kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, baba bari mu karere k'ibiyaga bigari, baba ari n'abaherereye hirya no hino ku isi muri diaspora, bavumva ururimi rw'Ikinyarwanda
n'Ikirundi. Birajyana
ubwo nabyo turabyongeraho kuko tujya guhuza imico n'ururimi rujya guhura. Cyo nabanza guheraho, nabanza kubashimira.
Nuko natwe turagushimiye cyane umwanya uduhaye rwose.
Ntabwo ari ubwa mbere tugiranye ikiganiro.
Twarakigiranye mu 2019 nibuka neza, ku bantu mufasha batishoboye bagendana ubumuga, iby'imishinga yo kwigisha abantu gusoma no kwandika, nimba nibuka neza hari mu 2019.
Na mbere yaho hari ikindi kisigeze kugirana ku bijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge. Navuga rero impamvu mbashimira ni uko hano kuri radio y'ijwi rya Amerika tumeze nk'abasangwa, bimaze kuba umuco, ntabwo tukiri abatumirwa cyane, ntabwo tukiri abashyitsi.
Yego,
tumeze nk'abasangwa. Rero nicyo nabanza kubashimira ko buriya akenshi iyi radio imaze kuba radio yacu, kuko muduha umwanya tugatambutsa ibiganiro tukabwira abantu ngo dukurikiye gahunda zacu zo gufasha abaturage tuba dukora mwumva rero aricyo kintu cya mbere mbanze kubashimira mpita rero nganisha ku bibazo abavandimwe bari babajije bati umuryango urugero rwiza sapoti ntabwo tuzi wabukorera he nibyo kuko ntabwo muri rusange ntabwo bibeshye kuko abantu bose ntabwo bamenya umuryango ngo bawumenye icyarimwe kwigisha ni uguhozaho tuba tukiri mu bukangurambaga kugira ngo abantu bamenye ibikorwa dukora bamenye n'umuryango wacu kuko buriyo witegereje igihugu aba ari kinini ntabwo rero uturere twose twari twadukwiramo kuko ubu turacyakora mu turere tugeze muri dutatu harimo Gasabo Rwamagana na Gakenke tugiye gukoreramo nayo nibaza ko rero ashobora kuba ari mu karere nka kamwe katari muri utwo ngutwo dukoreramo akaba rero ariyo mpamvu ashobora kuba atazi umuryango wacu ariko nihuse mu ncamake umuryango wacu witwa Urugero Rwiza Sapoti nk'uko mwarimu bivuze mutangiye ikiganiro uyu muryango ni umuryango wita ku burenganzira bw'abafite ubumuga n'imibereho myiza y'abatishoboye tukaba dukora no ku bijyanye no guteza imbere ubuzima turwanya icyorezo cya sida n'ibiyobyabwenge muri rusange rero navuga ko mu ncamake ari ibyo ngibyo dukoraho cyane
nuko tudatinze rero abantu b'inshuti z'Ijwi rya Amerika batangiye kutubaza ngo twe kubatindira mwiganirire uwa mbere dufite kuri telefone ntituyishime Juvenal undi ni uwihanganye Theogene noneho uwihanganye ube nawe wihanganye nyine hanyuma tubanzirize kuri Tuyishime Juvenal Tuyishime we
urakunda bumva ndabumva
urahurakomeye
Turakomeye.
Uherereye hehe?
Uherereye muri Kongo, muri Noro Kivu i Masisi.
Ye, gusha ku ngingo rero nimba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo.
Nge nashakaga gushimira umugabo byimazeho kuri gahunda yatangije.
Yego.
Tena kishimira n'ukuntu yashyizemo ubukangurambaga muri byose agashaka kubyamamariza igihugu cyose kugira ngo gikurikize iyo nzira yashaka kumushimira byimazeyo kandi yarakoze
ye urakoze cyane Tuyishime
murakoze nama
Ijwi rya Amerika noneho duhamagare na uwihanganye Theogene uwihanganye we
ndabumva
urahura komeye
muraho neza
wowe uherereye hehe
merereye mu ntara y'Iburasirazuba karere ka Ngoma
yego
murenge wa Mugesera
nuko gusha ku ngingo
natwe uwo muryango ntabwo twari dusanzwe tuwuzi nibwo tuwumvise
yego
ariko nyine bagure natwe bazatugereho kuko natwe hari abakene bakeneye gufashwa baba bakoze cyane kabisa
naho se kuri iki gihembo cy'amahoro bashyizeho ntacyo kivugaho
icyo gihembo uwo muryango ukomereza rwose turawushimira kuba ugutekereza igikorwa nk'icyo
yego
bakomereza aho turashimira kandi turashimira n'uwo mugabo wawushinze watekereje ku batishoboye muri rusange
ye uwihanganye urakoze
yego murakoze nama
Ijwi rya Amerika Gregory we aba bantu rero baragushimira cyane ariko bagusaba no gushyiramo imbaraga kugira ngo umuryango umenyekane
yego murakoze cyane ni abakurikiye mbateze amatwi mpereye kuri Juvenali iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Masisi washimye cyane gahunda yacu twashyizeho y'iki gihembo cy'amahoro cyitwa baho mu mahoro igihugu cyanjye cyambyaye cyangwa se mu gifaransa cyitwa Vivant en Paix Mon Pays Natal
mucyongereza nabwo kirimo kitwa Rising Peace My Homeland. Kandi twatekereza uko abantu bagomba guharanira kubaho batekanye hirya no hino ku isi, kuko ntabwo tureba igihugu kimwe uwo ari we wese uzaba yabashije gukora ibikorwa by'indashyikirwa aho yaba aherereye ku isi hose, gusa agomba kuba abarizwa mu gihugu cyemewe n'umuryango w'abibumbye ONU. Nibaza ko buri wese guharanira amahoro cyangwa se umutekano urambye ntabwo ari ibyanjye, ntabwo ari ibya kanaka, bireba abatuye isi bose kugira ngo babeho mu isi itekanye kandi abantu batuje. Ndamushimiye cyane rero nanjye ku ishimwa duhaye, kandi iyo umuntu ashimye buriya bituma byongera motivasi y'abari mu gikorwa runaka, kuko bumva ko hari ababashyigikiye barimo no ku shima intambwe bagerageje gutera. Ize nari rero ndamushimiye.
Yego, komeza.
Ngabitse kuri uyu muvandimwe uri mu karere ka Ngoma witwa Wihanganye Theo, aragira ati twifuza ko natwe batugeraho.
Yego,
nibyo koko, natwe icyifuzo cyacu tuba twifuza ko twagera ku banyarwanda benshi, kuko umuryango iyo uriho, umuryango wacu ufite ubuzima gatozi wemerewe gukorera mu gihugu hose. Nibyo nahereho mvuga inkuru, iyo abantu barimo gukora ibikorwa hari igihe baba barimo gukorera mu gice runaka ariko hari aho bataragera. Ejo cyangwa ejo bundi rero nta kabuza nawe yabona twamugezeho, ndabimwizeze kuko natwe tuba twifuza ko ibikorwa byacu byagera kuri benshi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. None rero iki gihembo cyitwa Baho mu Mahoro Gihugu cyanjye cyambyaye, mu magambo makeya gifite agaciro kangana gute? Mbese n'amafaranga ni umuntu kumuha gusa nk'ishimwe ryanditse ku rupapuro? Mbese giteye gite?
Nakoze cyane. Icyo naheraho mvuga ni uko burya igihembo cyangwa se motivasiyo ntabwo mu buzima busanzwe ntabwo kiba ikintu kinini. Burya ikiriho cyane cya mbere abantu baba bifuza ni ugushimira umuntu ibikorwa byiza yakoze, no kugira ngo wenda ubutaha bizabere icyitegererezo abandi, uburyo n'abandi ba uwo muco mwiza bawugira iwabo. Ntabwo rero igihembo cyane burya ntabwo twatekereje ku mafaranga tujya kugishyiraho ngo tuvuge ngo turatekereza amafaranga ahambaye. Mu by'ukuri rero igihembo ubwacyo umuntu uzajya abasha kugitsindira ntabwo ari amafaranga menshi, n'ibihumbi bitanu by'amadolari nicyo niyo ngano y'igihembo, agahabwa na za seretifika n'imidari. Uko biracyatunganywa haracyari kare, ntabwo byose byari byarangira. Ariko iki gihembo ubwacyo kugira ngo umuntu acyakire icyo nicyo atahana mu ntoki, ariko hari n'ibindi bijyana nacyo, nko kucunge nimba hari umuntu wabashije kugipinda ari nko muri Australia. Icyo gihe kugira ngo azaze kucyakira gihabwe, hari ibindi bisabwa nk'amatike, ibijyanye n'amacumbi mu gihe yaje kugifata gucumbikirwa n'ibindi bijyanye nacyo. Ingano rero yacyo kugira ngo gishyirwe mu bikorwa gihagaze mu bihumbi bigera kuri 25 by'amadolari y'Amerika. Ikizo n'izindi depanse zose zigendana n'icyo gihembo kugira ngo kibashe kugera ku uzagihabwa neza. Ariko mu bisanzwe igihembo umuntu atwara mu ntoki ni 25 by'amadolari y'Amerika. Ubwo ubigerageze kubivunja mu Munyarwanda ni 5 million
y'Amanyarwanda.
Umva ko rero 5 million y'Amanyarwanda. Akaba ari uko bihagaze. Gusa mwarabibonye ko igihembo cyateganyijwe tuba twakoze icyo bita nka concept note yacyo. Mwabonye ko twakoze concept note igeze kuri page zigera kuri 25, bigiye bikubiyemo uko imigendereze yacyo ishyirwa mu bikorwa uko bigomba kugenda byose birimo.
Hanyuma muzajya mugitanga buri mwaka?
Dutegura iyi gahunda twari twabaze ko izajya iba buri myaka 3, kigatangwa ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12, ubwo ni itariki y'ifunga ry'umuryango. kuri uwo mwaka wa gatatu muri iyo myaka itatu giteganyije ko kizagitangwa rero mu myaka itatu rimwe mu myaka itatu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira muri iki kiganiro muri Isanga na Gregoire Hagenimana, ni umuyobozi w'umuryango witwa Urugero Rwiza Support wo mu Rwanda, ugamije rero guteza imbere abatishoboye n'abagendana n'ubumuga, nuko ndetse no kurwanya n'ibiyobyabwenge by'umwihariko mu rubyiruko. Turaganira ku gihembo cy'amahoro bashyizeho bazajya batanga buri myaka itatu nk'uko amaze kubitubwira. Kuri telefone dufite Isumba Byose David. Isumba Byose, uraho neza?
Yego, meze neza.
Uherereye hehe? Ye, igitekerezo cyangwa ikibazo? Noneho ugume ku murongo ariko ntuvuge, agusubize akubwira aho bakorera. Urakoze, ubugumye ku murongo. Hagenimana, we mubwirira aho mukorera.
Arakoze cyane umuvandimwe, uherere mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Bururi. Ndabanza kumusuhuza bwa mbere, nsuhuza n'abashinga ntawe b'Abarundi, ngira ngo mbifurize umwaka mushya muhire, kuko turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Ku kibazo bazize rero cy'aho dukorera ni mu Rwanda, birumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Tugakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, ku bindi wenda nk'umurenge no mu murenge wa Bisororo ubwo ngubu. Umva rero bijyanye n'igisobanuro cy'aho dukorera ni nk'ibyo ngibyo. Yifuza kutugana wenda yageze nk'i Kigali, tuba dufite kontagite, turamuyobora neza. Iyo wageze muri Kigali nta mayobera ahari cyane,
nta ahantu ku mbuga nkoranyambaga mufite wamurangira?
Murangira wenda numva icyiza, amakontagite yacu ibyo bira imihanda yo muri iki gihe muri Kigali bashyizeho ibyapa by'imihanda, ariko ntabwo nahita mbona presizo masinarebye. Ariko umuntu yamurangira uvuye mu mujyi wa Kigali werekeza mu linya y'intara y'Iburasirazuba, ugera aho bita Kabuga. Naho ngaho rero muri Bisororo Kabuga, iyo yahageze uba wahageze.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone. Noneho turi kumwe na Irimaso Samuel. Irimaso, we
kane,
uraho neza?
Uraho neza.
Uherereye he?
Mereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange.
Yego.
Ikibazo n'igitekerezo. Ese nkatwe mu karere ka Kayonza badufasha, kuko cyane cyane mbanza kubashimira kuri icyo kintu cyajeho cy'uko bagomba ngo bita ku bantu barwanya ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge rwo rwose mu karere ka Kayonza biratuzonze, usanga nk'urubyiruko usanga umwana w'imyaka itandatu na cumi n'itandatu makumyabiri afite isigara rwose ari kwigotomera, bagira ngo ni yawurute ari kunywa. Ese umuntu ashaka nko kuba yabaha ubufasha butari ubw'amafaranga cyangwa kuba yababwira nka ambasaderi kubamenyekanisha, ese umuntu yabafasha ate? Yababonye se yaduhana n'urubuga bakoresha akajya tubasha kubaboneraho?
Uravuga gufasha uyu muryango?
Ikindi cya kabiri, wenda bakajya bagira bakanatwegera, bakanatuganiriza mu gihe bataranatugeraho, ariko bakajya yagira bakaza mu buryo bwo kuganiriza akaduterateranya nk'urubyiruko ko icyo kibazo kiziyobyabwenge cyane cyane mu karere ka Kayonza rwose kiyasuzuye rwose niko nabivuga.
Iri maso urakoze, reka kubwire ukuntu noneho ushobora kubafasha, ushobora kubatera inkunga nawe. Urakoze cyane.
Yego.
Hajya nima nuko ubonye inkunga.
Iri maso turamushimiye cyane, urumva abantu bose bakoze nka iri maso. Ibyifuzo byacu tuba twifuza byo gushyigikira abatishoboye rwose urumva ko twabigeraho neza. Kuba rero afite inisiyative yo gushyigikira ibikorwa byacu ni byiza, turamushimiye. Ku bijyanye na n'uko yatubona, nibaza ko bishobotse nka nyuma y'ikiganiro ndabemereye mwampa kontakite zacu akazatuvugisha, cyangwa se niye mwayima nkazamuhamagara, yaba byoroshye. Iyo umuntu abonye kontakite muravugana mugahana gahunda, tukamurangira ku biro byacu cyangwa se nawe akaturangira aho aherereye tukaba twamusangayo. Tukamwegera tukavugana nawe tugakorana nawe.
Usibye ko usibye nyine kuri ibyo ngibyo byaho uko mwavugana na nimero ye ntabwo ari ibanga, yayanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu iri maso Samuel, ubwo naho wayishaka ariko rero turaza kuyiguha nayo. Komeza.
Nta kibazo rwose, murakoze. Nazamuvugisha nkamuyobora neza aho dukorera ku biro byacu, tukaba twahura tukaganira imbona nkubone. Ikijyanye rero n'icyo yari avuze ko mu karere ka Kayonza ko hashobora kuba hari ikibazo cy'ibiyobyabwenge, nashyira impungenge kuko natwe icyo kibazo turakizi. Umuryango wacu w'urugero rwiza sapoti tukorana n'ihuriro ry'indi miryango irwanya ibiyobyabwenge mu Rwanda. Hari imiryango duhuriramo irwanya ibiyobyabwenge. Rero nimba yarakurikiye no muri uyu mwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu, ngira ngo yarabibonye ko dutegura umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiyobyabwenge, yarabibonye ko twafunguye mu karere ka Kayonza niho byabereye. Ubwo tujya gutangira ubukangurambaga bwa mbere bwo kurwanya ibiyobyabwenge ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiyobyabwenge ngarukamwaka wo mu kwa gatandatu, icyo gikorwa cyafunguriye mu karere ka Kayonza ku bufatanye bw'imiryango itari ya leta n'inzego za leta zibishinzwe, hari n'ikigo cya RBC na minisiteri y'ubuzima, ngira ngo yabonye ko kubera hari igikorwa, hari ikibazo gihangayikishije icyo gikorwa twagikoreye mu karere ka Kayonza. Nibaza ko rero n'ubundi ni ubukangurambaga twari dutangije buzahoraho, kandi ibihe byamenyekanye n'indi barikisha isuka, nibaza ko tuzarushaho kureba ahafite ikibazo kurusha ahandi, tunagumya kubaba hafi cyangwa se tujya no mu tundi turere kugira ngo turebe ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge kirahangayikishije. Sinubwa mbere nkigarutseho no mu biganiro navugaga twagiranye mbere, ikiganiro twagiranye cyari cyo kibazo twaganiyeho bwa mbere.
Yego.
Ikibazo rero cy'ibiyobyabwenge, ariko dushima cyane uruhare rwa leta yacu y'u Rwanda, uruhare idahwema gushyiraho kuko ihangayikishije cyane n'urwo rubyiruko rushobora kwishora mu biyobyabwenge, kugira ngo byibuze ejo heza h'igihugu twakesha urubyiruko. Urubyiruko rwijanditse mu biyobyabwenge wumva ko imbaraga z'igihugu ziba zitakaza. Rero ku byifuzo, niyo mpamvu tuba twarafashe inisiyative nk'iyi y'imiryango itegamiye kuri leta, kugira ngo twebwe twere kureberera n'icyo kibazo gihari, tugire uruhare mu kugira ngo twubake sosiyete y'ejo hazaza y'urubyiruko ifite ubuzima buzira umuze. Murakoze.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro Murisanga. Turaganira na Hagenimana Gregoire washinze kandi uyobora umuryango witwa Urugero Rwiza Support. Insanganyamatsiko ubundi ni igihembo cyitwa Baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye, nicyo rero turi kuganira. Icyo gihembo giteye gite, kigenewe bande, turaza kubigaruka mu kanya. Hanyuma tubanze duhe ijambo Habakubaho Norbert. Habakubaho, urakomeye?
Amakuru
ni meza, nawe se yawe?
ndabona amahoro irurindo ibuyogatura
nuko nuko gusha ku ngingo
ye rero reka dushimire uwo muryango uburyo wagize icyo gitekerezo
yego
kandi ubwo ngubwo mbonera no kubwira urubyiruko yuko ibiyobyabwenge atari byiza
yego
kureka ibiyobyabwenge nabyo ni ubutwari bukomeye ariko kuba bashinga karabu ese nibaza ni nanone iyi mirenge cyangwa se uturere tuba dukora ku mipaka ni ubuhe bukangurambaga bari kubukora ku buryo bwihuse ese nta kuntu bahuza urubyiruko kugira ngo wenda imbaraga aho zishatse kuba nkeya babe babahuriza nko mu makoperative ku buryo wenda umwe yajya avuga uko ameze
habakubaho
n'umwaka yabinkoyemo ibiyobyabwenge kugira ngo byakora kugira ngo n'abandi bafate ubuhamya
habakubaho we nyamara rero insanganya y'amatsiko y'iki kiganiro sinzi impamvu muri kuyihunga kandi mwayibonye kuri Facebook niko insanganya y'amatsiko y'ikiganiro ko mwayihunze byagenze bite
ariko nago twayihunze
none ko ntacyo yivuzeho
ngano none munsubiriremo wenda mbe nagerageza nanone
niko turi kuganira ku gihembo cyitwa baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye ni igihembo nyine uyu muryango urugero rwiza support washyizeho icyo gihembo n'uyu muryango wagishyizeho hanyuma nk'uko hagenewe imana bidusobanuriye gifite agaciro k'amadolari 5,000 ni ukuvuga nka miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda ariko rero n'ibindi bijyana nabyo byinshi ngibyo niyo sanganyamatsiko
none se ikibazo ni ikingiki umuryango washinzwe ryari ese umuntu kugira ngo abonane nabo bigenda bite
reka gusubize kuko iby'insanganyamatsiko byo ndumva byananiranye sinzi impamvu reka gusubize igihe umuryango washingiwe n'ibindi wamubajije urakoze cyane
ego namwe
yee ajye nima wamukurikiye rero
namukurikiye namwumvise arakoze cyane habakubaho buriya kubona abantu nkaba habakubaho batanga ibitekerezo by'indashyikirwa bakunze kuboneka gake hari n'abakurikira bicecekeye ntibashyireho komenti we rero aba yateye intambwe agatanga ibitekerezo bye ndetse akabaza n'ibyo adasobanukiwe rero umuryango nk'uko yabivuze ndumva nabisobanuye dukorera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ubwo bwo kutubona rero ugeze mu mujyi wa Kigali komeza muri rimwe ya Kabuga bigeze Kabuga rwose ufite kontagiti yacu turatuvugisha cyangwa se nahageze ubona n'icyapa kibahigaragaza uba wahageze ndumva rero nta mpungenge z'uko yahagera kuko ni ahantu hatagoranye kuhagera nta ngorane zari zo kuhagera ndumva yifuje kutugeraho yatubona nta kibazo
hanyuma umuryango mwawushinze ryari
umuryango watangiye mu 2013 ubu rero ndibaza kuri 2023
mumaze imyaka icumi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite umuntu wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radiyo yacu ati nitwa Trump wiburera rwerere niko Trump wiburera rwerere bite
karame
urakomeye
turashimimana mu Rwanda tumeze neza nta kibazo
ndabyumva uri iburera irwerere
ndi iburera Ijwi rya Amerika turyumva neza cyane
ariko rero yasiyo mazina yawe
amazina yanjye nitwa Nzabonimpa Evariste ndi umunyarwanda
Nzabonimpa Evariste yego
ego
gusha ku ngingo rero
ya none se cyango rero allo
ndakumva
uwo muryango nabwo urashyira mu turere kose ukorera mu murwa mukuru I Kigali gusa barateganya cyangwa kugenda mu ntara zose z'igihugu
urakoze reka ahita gusubiza yavuze ko bakorera mu turere dutatu kugeza ubu none reka akwisubirize akubwire n'igihe bazabagereraho
urakoze
hajye niba nzabona impa rero nawe afite amatsiko
nibyo rwose umenye n'amakuru ntugira amatsiko nibaza ko waba udagira inyota yo gusobanukirwa n'ibyo n'amakuru wamenye ku kibazo cyo rero ndibaza nabisobanuye nubwo dukora mu turere runaka ariko icyifuzo cyacu ni uko tugenda twagura imbibi tukagera no mu tundi turere n'akarere ke ka Burera rero rwose icyifuzo ni uko igihe icyo ari cyo cyose twahagera tugashyigikira abaturage baho biri mu ntego zacu rero kubageraho rwose hafi hirya no hino mu gihugu nk'uko n'ubwo burenganzira turabufite bwo gukorera mu turere twose dushoboka two mu gihugu
ongera umwibutsa uturere dutatu mukoreramo
dukorera mu karere ka Gasabo n'akarere ka Rwamagana n'akarere ka Gakenke tugiye gutangira gukoreramo ubu ngubu
Gakenke ni mu majyaruguru
umva rero Gakenke na Burera biregeranye mu turere turi mu ntari
Radio Ijwi ry'Amerika yego
icyo cyangwa ejo bundi tuzaba twabagezeho ntabwo bizaba biratinda rwose ntahumure
Radio Ijwi ry'Amerika abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika babibonye neza kuri Facebook insanganyamatsiko ariko ikiganiro cyafashe indi nzira kubera ko umuryango bavuga ko batawuzi n'insanganyamatsiko rwose ntabwo bari kuyikurikiza kandi biranditse neza kuri Facebook nk'uko musanzwe mubizi tunyura kuri Facebook mukatwereza nimero zanyu hanyuma tukabahamagara cyangwa se mugatanga n'ibindi bitekerezo kuri Facebook tukabibasomera none rero nkwibarize ratagena imana watubwiye agaciro k'iki gihembo cyitwa baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye watubwiye n'igihe kizajya gitangirwa rimwe mu myaka itatu noneho kizajya gihabwa umuntu wakoze iki
ndakoze cyane ku kibazo cyiza mu mbajije kijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi ubundi intego nyamukuru yatumye dushyiraho iki gihembo ahanini twarebaga ibibazo biri hirya no hino ku isi bitari mu gihugu kimwe bijyanye n'amakimbirane intambara ibibazo bibangamira imibereho myiza y'abaturage kuko iyo dushinga imiryango nk'iyingiyi itari ya leta tuba twifuza kugira ngo dushyigikire ba baturage mu mibereho myiza yabo akenshi rero iyo habayeho ibintu bijyanye na conflict hakabaho nk'intambara uwo uhura n'ikibazo bwa mbere ni wa muturage imibereho myiza ikabangamirwa kandi nyamara twebwe dushingiye imiryango tuba dufite intego yo kugira ngo wa muturage abeho neza iyo rero abaye iyo ntambara cyangwa n'ibindi bibazo bifitanye isano nayo ya mibereho twifuza ntabwo iba ikibaye dushyiraho rero iki gihembo twari dufite gahunda yo kuvuga dutise ni uruhe ruhare twagira rwo kugira ngo duharanire umuco wo kugira ngo habeho n'igisa no gukumira bya bibazo bitaraza kuko iyo bimaze kuza biraremera cyane ni muri urwo rwego rero twabitekereje muri ubwo buryo ariko tukavuga duti umuntu ugomba kujya ahabwa iki gihembo ni umuntu ufitanye isano na ba bantu bashobora kugira uruhare mu guteza ikibazo cy'amakimbirane cyangwa cy'umutekano muke cyangwa se n'undi ushobora kugira uruhare mu gukumira ya makimbirane ni muri urwo rwego rero dutekereza iki gihembo twatekereje ku bantu bageze muri batatu ariko ubwo hiyinjiramo n'undi umeze nk'uwa kane uwa mbere twatekereje uwahoze ari umusirikare cyangwa se uwavuye ku rugerero ariko yari umusirikare mu ngabo z'igihugu cye cy'amavuko
icyaricyo cyose
ku isi ariko cyemewe kinyamuryango cy'umuryango w'abibumbye. Nuvuga ngo aramutse akomoka mu gihugu kitari umunyamuryango w'umuryango w'abibumbye, ntabwo mu gihe cyo guhatanira iki gihembo cyangwa se mu gutoranywa muri iki gihembo ntabwo yaba yemerewe. Noneho kuri uyu wahoze ari uyu wavuye ku rugerero yarahoze ari umusirikare mu ngabo z'igihugu cye cy'amavuko, ntabwo ari uko gutyo gusa mbivuga, agomba kuba byibuze yaragize uruhare mu gukangurira abana cyangwa se urubyiruko byibuze kuva kuri 30 gukunda igihugu cyangwa se uburere mboneragihugu. Ndabisobanura neza ahangaha icyo bishatse kuvuga, iyo ukanguriye umwana gukunda igihugu cyangwa se ibijyanye n'uburere mboneragihugu, uba wubatse umusingi mwiza wo kuvuga ngo umubibyemo imbuto y'amahoro, umubibyemo gahunda y'ibikorwa byiza, umubibyemo gahunda yo gukunda igihugu cye, umubibyemo umuco mwiza w'ubumuntu. Nicyo twagendeyeho dufata uyu muntu mvuze bwa mbere wavuye ku rugerero ariko yarahoze ari umusirikare mu ngabo z'igihugu cye cy'amavuko, ariko nawe ntabwo birangiriraho. Ibyo bikorwa bigomba kuba bizwi n'urwego rw'igihugu rushinzwe iyi serivisi yo gusubiza mu buzima busanzwe abavuye ku rugerero n'abahoze ari abasirikare.
Yego.
Uwo ni uwa mbere urebwa n'iki gihembo. Ndacyakomeza.
Yego. Uwa kabiri ni nde?
Undi wa kabiri ni uwahoze ari umurwanyi cyangwa se ari umuntu warwanyaga igihugu cye cy'amavuko, nyuma akaza kwemera kwitandukanya na bya bikorwa bibi yari arimo.
Yego.
Akayoboka inzira yo kubaka igihugu cye, ariko nawe ntabwo birangiriraho, agomba kuba byibuze yaragize uruhare mu gukangurira abandi bantu 30 bahoze bakora ibyo bikorwa bibi nk'ibyo yakoraga byo kuba ari mu barwanyi barwanyaga igihugu cye, byibuze akabakangurira kwitandukanya n'ibyo bikorwa. Ndetse kandi ibintu nawe akoze bikaba bizwi n'ikigo gishinzwe iyo serivisi yo gusubiza mu buzima busanzwe bavuye ku rugerero n'abahoze ari abasirikare. Uwo ni uwa kabiri urebwa n'iki gihembo. Undi wa gatatu ni itsinda byibuze ry'abantu 30 nabo bitandukanyije n'abo bantu barwanyaga igihugu cyabo. Bashobora kuza ari gurupe bakavuga ati twebwe twishyize hamwe turi 30 tugiye kugaragaza ibikorwa byiza, tubibe imbuto y'urukundo, twubake n'igihugu cyacu. Bakaba ari abantu ari nk'itsinda ry'abantu 30 bakavuga ati twebwe noneho natwe tugiye kuyoboka inzira nziza twubake igihugu cyacu.
Ni ukuvuga rero bagomba kuba baziranye bari hamwe, bakoze itsinda rimwe,
bashobora kuba bari hamwe cyangwa se baziranye bakaza ari itsinda bakiyemeza ko bose bashobora guhatanira iki gihembo, birashoboka cyane.
Yego. Wa kane?
Undi wa kane rero ni umuntu ushobora kuba atakiriho ariko yarakoze ibikorwa byo kwitangira abantu, gufa kwitangira abantu bari mu kaga bafite ikibazo, ndetse byaba na ngombwa akaba yanabizira. Ahangaha ingero zirazwi zirahari, nk'ubu natanga nk'urugero hari umusirikare wo muri Senegali witwa Mbaye Diagne. Uwo ni urugero abantu benshi bazi. Hari ibikorwa nk'ibyo yakoze biforomye gutyo.
Nanjye ndamuzi muri Mille Collines, muri Hotel de Mille Collines muri 94.
Yego.
Yaradufashije cyane.
Ni urugero ngewe rwa hafi ntise nkurira, numva narutangaho urugero.
Yego.
Ariko baranahari rwose, abameze amatwi ntibagire ngo ni ukwigira ni ukureba kuwenda ku bantu bahari bazwi, ariko twige no ku byiza ntabwo ari na bibi. Wenda mfatiyeho urugero ntabwo rugero kuri uwo. Gusa wenda ntabwo ntagire wende ubyumva nabi wafatuje rigero kuko ukabyirekera ukagaragaza ko hari n'ibintu nk'ibyo bifitanye isano n'ibyo abantu bakora byiza niyo mpamvu mba ntanze urugero abo bantu rero uko mbavuze ari bane nibo bantu dutegura uyu mushinga w'iki gihembo nibo bantu twarebye mu isesengura dusanga byibuze aribo bamerita kuba babona iki gihembo ariko nabo bakaba buzuye kondisiyo zisabwa zijyanye no kuba bazwi n'igihugu cyabo ibyo bikorwa akaba bikora azwi n'igihugu cye cy'amavuko by'umwihariko urwego rushinzwe iyo serivisi yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare abavuye ku rugerero n'abahoze ari abasirikare
radiyo Ijwi ry'Amerika turaganira rero ku gihembo cyitwa baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye ni igihembo cyashyizweho n'umuryango witwa urugero rwiza support wo mu Rwanda turaganira na Hagenimana Gregoire umuyobozi w'uyu muryango kandi yaranawushinze kuri telefone dufite niyo mwungere Phineas niyo mwungere
hallo
urahura komeye
nakomeye
ndabona uri muri Zambia
ndi muri Zambia
yee nuko gusha ku ngingo
ha
gusha ku ngingo
cyatuma umutekano nyine ugaruka muri Congo nuko M23 yatahika iwabo nyine
Phineas we
intambara muri Congo
Phineas ntabwo ariyo nsanganyamatsiko insanganyamatsiko mbaze kubivuga ntabwo ariyo nsanganyamatsiko intambara yo muri Kongo ntabwo ariyo nsanganyamatsiko turimo tuganiraho urakoze
cyari gato mwansobanurira
genda urebe kuri Facebook VOA radio yacu insanganyamatsiko iriho rwose kandi nawe wohereje nimero yawe kuri Facebook VOA radio yacu ongera urebeho urakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi Kwizera Ahmad Kwizera
Yego yego Thomas
ongeye kwirirwa
Yego nongeye kwirirwa no majyaro ku Rwanda mu kaka kandi umwenge wa buyogo
Gusha ku ngingo
ikibazo namubaza ese ko numva ari bikorwa icyo gihembo gishobora guhabwa nk'umuntu w'umunyafurika wenda wagize uruhare mu bikorwa byo guharanira amahoro cyangwa byo kurwanya n'ibiyobyabwenge
oya ntabwo ari umunyafurika gusa ntabwo ari umunyafurika gusa kigenewe yavuze umuntu wese uwo ari we wese uharanira amahoro wo mu gihugu cyemewe na ONU
barateganya kwagurira ibikorwa byabo mu bihugu bitandukanye uretse mu Rwanda gata bagakora no mu bindi bihugu bitandukanye bigeze mu bihugu biri muri Loni
yabivuze
ese kuki
nuko warugiye kuvuga kandi kano
ndaje kuvuga ati kuki imiryango imwe tuyumva ku maradiyo ntabwo tujya tugira amahirwe yo guhura n'imiryango imwe n'imwe ku bantu batuye mu byabo tumva ku maradiyo imiryango rimwe na rimwe ugasanga yo ntabwo yiyamamaza mu baturage ahubwo ikajya kwiyamamaza ku maradiyo ese kuki bo badakora advertisement ngo bamamaze mu baturage kugira ngo tubashe natwe kubamenya
Nuko
ikibazo n'ikite Thomas we
Niko se Kwizera ibi byose ko yari yabivuze mugire neza ubwo ntabwo wakurikiye radio
Nago nari nabatije gukurikirana neza
Noneho reka nawe nkwisabire uze kugenda uje kuri site y'Ijwi ry'Amerika www.radioyacuveo.com maze iki kiganiro kiri muri isanga mu mwanya wa muri isanga uze kongera kugikurikira ibyo byose yabivuze urakoze cyane
ko namwe murakoze
yee Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hajya nima nigombye mu ijambo nganira n'aba bantu bahamagaye bose ariko rero ahari nawe hari icyo wabibwirira
niko bimeze rwose uruhare rwawe mu kuyobora ikiganiro neza turarugushimira
Murakoze cyane.
Nuhamagara ameze nk'udahewe.
Yeah.
Nuhamagara ameze nk'aho arimo kumera nk'urenga umurongo, ariko iyo uteze amatwi neza wumva ko ugenda uyobora buri muntu wese, yaba urimo gutanga ikiganiro, yaba ari n'urimo gutanga inyunganizi cyangwa se atanga agira icyo ashyiraho comment ku kiganiro, bose ugenda bayobora ukabafasha.
Ndagushimiye.
Rero numvaga wenda hari aho yari atangiye kuvuga ati abo bantu batanga ibiganiro kuri radiyo baba biyamamaza, ntabwo twe turimo kwiyamamaza, ahubwo twe turimo kumenyekanisha gahunda nziza yacu n'iki gihembo twateguye. Kandi nibaza ko nawe tutabinyuze ku mvuga nkoranyambaga cyangwa kuri radiyo gutya nta kundi yabimenye, yabyumva yicariye mu rugo aho atuye, ntabwo yakwitara ngo amenye amakuru atayumvise ku maradiyo. Nagira ngo rero nanjye mukebure ko yari akoresheje imiti itari nziza, abantu nibajya batanga inyunganizi cyangwa bafite ubuhamya bashaka gutanga bajye bagerageza banakoreshe n'imvugo nziza, kuko tuba tugira ngo twese dufashanye, buri wese ubudasa afite tuganire, tugire ibyo dusharinda, twunganirane.
Yee, ndizera ko ubutumwa bwawe rwose bwumvikanye neza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nongere mbisubiremo insanganyamatsiko ni igihembo umuryango witwa Urugero Rwiza Support washyizeho, cyitwa Baho mu Mahoro Gihugu Cyanjye Cyambyaye. Mu magambo make nk'uko umutumirwa Hagenimana Gregoire uyobora uyu muryango Urugero Rwiza Support yabisobanuye, igihembo gifite agaciro k'amadolari 5,000 gihabwa buri muntu wese waharaniye amahoro ku buryo bugaragara mu bihugu ibyo ari byo byose byo bigize umuryango w'abibumbye, ariko kandi cyane cyane abantu bari abasirikare bavuye ku rugerero n'abari abarwanyi bakabyitandukanya nabyo. Mu magambo makeya, insanganyamatsiko rero Baho mu Mahoro Gihugu Cyanjye Cyambyaye nibyo turi kuganiraho iki gihembo. Kuri telefone dufite Francis. Francis we?
Karame.
Urahora komeye.
Uraho neza.
Irindi zina ryawe ni irihe?
Ami 50 Francois.
Ye. Uherereye he?
Merereye Rwamagana.
Ye, gusha ku ngingo.
Rwamagana mu karere ka Rwamagana, Murenge wa Kigabiro.
Ye. Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo cyangwa ikibazo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, haba inshuti nawe ndumva tutari kumvikana neza. Urakoze cyane haba inshuti we, umunsi mwiza. Noneho duhamagare Jean-Claude. Jean-Claude we? Uraho urakomeye?
Uraho neza.
Irindi zina ryawe naho uherereye?
Ni Senge Jean-Claude.
Subiramo?
Senge Jean-Claude.
Dusenge Yezu.
Ego.
Uherereye he?
Kigali Nyamirambo.
Ye, nuko. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Dusenge Yezu. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona abanywanyi b'Ijwi rya Amerika uyu munsi ko byagenze. Hagendimo twikomereze. Iyo rero mutekereje gutanga iki gihembo, ese ubundi muzagitanga bwa mbere ryari?
Uhereye igihe cyashyiriweho, kimaze umwaka gishyizweho, ubu tuzagitanga bwa mbere muri 2024 itariki 3/12, kuko kizaba gitangwa buri mwaka ku itariki y'ishingwa ry'umuryango, kandi umuryango washinzwe ku itariki 3/12.
Yego.
Ubwo rero ku nshuro ya mbere kizatangwa muri 2024.
Noneho ubwo muzahitamo umuntu wa mbere gute cyangwa abantu ba mbere gute? Mufite abantu b'inararibonye bashungura ibyo byose ku buryo bazahitamo abazagihabwa?
Nakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije. kitegura iki gihembo iki gihembo ntabwo nubwo ari twe tugitegura cyangwa tukakigena nk'umuryango cyangwa se ubuyobozi bw'umuryango ntabwo ari bwo bugomba guseregisiyona cyangwa se gutoranya abantu bagomba guhabwa iki gihembo ahubwo twanatekereje no ku kanama kigenga kazajya kagira uruhare mu gutoranya aba bantu kugira ngo karebe n'abujuje ibisabwa bamerika iki gihembo barimo bazagihabwa ako kanama rero kitwa ICSO Independent Selection Committee niko kitwa niko kazajya kagira uruhare mu gutoranya abantu bazajya bahabwa iki gihembo
none se kazaba kagizwe n'abanyarwanda gusa cyangwa hazaba harimo n'impuguke z'abanyamahanga
ibyo ari byo byose iyo igikorwa nk'iki ngiki gikomeye cyangwa cy'indashyikirwa ntabwo cyakorwa hatabanje gutekerezwa no ku mpuguke mugihe rero nubwo bose ntabwo ariko turi abashyiraho turimo dutoranya abantu bazajya muri ako kanama harimo abo tumaze kubona ariko ntabwo turabuzuza bose kuko tugendera kuri iyo kiriteri yavuze y'impuguke kureba umuntu ufite ubunararibonye mu bintu nk'ibyo by'ibihembo turamutse igihe tuzatwarangije kubatoranya tubonye abanyarwanda bose aribo babimerita kuba bakorera muri ako kanama cyangwa se mu gihe tuzatubona hari n'abandi banyamahanga bakwiyambazwa ibyo tuzagumya kubikoraho igihe ako kanama karangije gutunganywa neza no gushyirwa ku murongo tuzaba tubona aho biherereye n'aho bigana ariko kugeza uyu munsi ntabwo nakwemeza ngo kazaba kagizwe ngo n'abanyarwanda gusa cyangwa n'abanyamahanga kuko urumva igihembo ubwacyo n'igihembo mpuzamahanga
radiyo ijwi ry'amerika yego
mu bushishozi bw'umuryango turamutse tubonye ko abanyarwanda aribo bazaba babishoboye nibo bazaba bari muri ako kanama tubonye hakenewe na interivasiyo y'abo banyamahanga nabo bazaba barimo ariko icyo navuga kugeza ubu ntabwo twe twarangiza kugena abantu bazaba bagize ako kanama hari amaze kuboneka ariko hari n'abandi bataruzura
yee inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu murisanga turaganira rero ku gihembo cy'amahoro umuryango urugero rwiza support wo mu Rwanda i Kigali washyizeho ariko rero ni umuryango ukorera mu turere dutatu kugeza ubu ngubu nk'uko umutumirwa Hagenimana Gregoire yabisobanuye niwe muyobozi w'uyu muryango yabisobanuye rero baragenda bagura umuryango buhoro buhoro iki gihembo cyitwa baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye kuri telefone dufite nyirimana we nyirimana
bacyane
urakomeye
ndakomeye
uherereye he
ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye ngewe
ye nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
ende uno muryango rino zina ryawe nibwo bwa mbere nari nkumvise na mu Rwanda rwose nago nahize ko haba umuryango umeze gutyo nibwo bwa mbere nari numvise iryo zina niba uhageze vuba sindizi
yavuze ko ugiye kumara imyaka icumi
ku itariki icumi z'uku kwezi
no oya umuryango ugiye kuzuza imyaka icumi ushinzwe
nagukunda kwimenyekanisha cyane ntabwo ibikorwa byabo bizwi pe kuko nibwo bwa mbere ndizera ko mu Rwanda abantu benshi ntabwo bawuzi hanyuma rero no kutanga ku ibyo bihembo bazajya bashingira ku biki batanga ibyo bihembo ko wumva mu Rwanda bakorera mu turere dutatu gusa mu gutanga ibyo bihembo bazajya babitanga mu bantu batuye muri utwo turere dutatu ko wumva badakorera mu gihugu hose
nyirima
bazajya batanga icyo gihembo bashingiye ku bantu bakoze ibikorwa bimeze gute bashingiye ku biki
nyirimana
hanyuma
uva
yego
mbabarira gatoya ibyo byose yabivuze ubwo nyine nawe biragaragara ko utakuri iki kiganiro ibyo byose yabivuzemo magambo makeya ntabwo ari igihembo kigenewe abanyarwanda gusa bivuze ni igihembo mpuzamahanga hanyuma ibindi nabyo nawe wajya ku rubuga rwacu uraruzi waeshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com mu gice cya muri isanga hanyuma ikiganiro ukongera ukacyumva neza ibyo byose ubajije yabivuze urakoze cyane
mwemo ndeke ku murongo sindi kumva radio
none ikindi ushaka kumva ni iki ko nkuyoboye aho ugomba kugeza
kugira ngo urikire numve neza ntabwo narimo numva radio twebwe hano ihuye ntabwo dufatisha ino radio ntabwo tuyifatisha
tukugumishe ku murongo kandi ibisobanuro byose yabitanze ubwo ngubwo wabutwaye umwanya abandi bantu bashaka kuza mu kiganiro
murakoze cyane
ni wowe ukoze cyane
murakoze
radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ahubwo se hajya nima aya mafaranga muzajya mwebwe mwifitiye ikigega cyanyu muzajya muvomamo cyangwa hari ubundi buryo muzajya mushakisha aya mafaranga
urakoze kugeza ubu iyo umuryango uriho ngira ngo niyo mpamvu bavuga ko umuryango ufite ubuzima gatozi cyangwa wemeye gukora ntabwo umuryango udafite uburyo ushyira mu bikorwa ibikorwa byawo ntabwo waba uriho ariko nanone biranashoboka ko nabivuze ingano y'igihembo niri izagendana nacyo kugira ngo kibashe gutangwa natwe iyo hari ibyo dufite hari n'ibindi tudafite dukorana n'abandi bantu nta mugabo mwigira ni muri urwo rwego rero kuri icyo gihe ngo hari ibyo dufite kugeza ubu ariko hari n'ibindi turimo gukorana n'ibindi bigo n'indi miryango mpuzamahanga kugira ngo bazashyigikire ibikorwa byacu bibashe kugenda neza aho rero umuntu ibikorwa bidafite ubushobozi buhagije ashobora gukorana n'abandi kandi bikagerwaho kuko nabivuze igihembo kizajya gitangwa buri myaka itatu kandi ntabwo umuryango washyizweho kugira ngo tujye dutanga ibihembo gusa dufite ibikorwa bitandukanye dukora byo gufasha abaturage niyo mpamvu aho ibikorwa bimwe bifite ubushobozi butabugeza ku ntego dukorana n'ibindi bigo bigashyigikira gahunda zacu kandi bikagenda neza ntabwo rero navuga ngo icyo gihembo harimo pourcentage y'amafaranga dufite ariko adahari turimo gukorana n'indi miryango mpuzamahanga kugira ngo icyo gihe kizagerweho ibikorwa byacu bimaze guhagarara neza ku buryo igihembo kizatangwa neza
radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nibutse ko iki gihembo cyitwa baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye niko se twanzura iki kiganiro tugipfundikira mu magambo makeya bakomeje kwibaza ibibazo yego nkagenda mbasubiza mu myanya yabo ongera muri make cyane nko mu munota umwe rukumbi wongera usubiremo gihabwa nde kubera iki
ndakoze cyane kongera kuduha umwanya kuba agomba guhabwa iki gihembo nabisobanuye n'abantu bagera kuri bane wa mbere wahoze ari umusirikare mu ngabo z'igihugu cye cy'amavuko akaba yaravuye ku rugerero ariko akaba byibuze yarakanguriye abantu barimo abana cyangwa urubyiruko byibuze 30 gukunda igihugu cyangwa se akabigisha ibijyanye n'uburere mboneragihugu uwo ni uwa mbere wa kabiri ni wahoze ari umurwanyi ariko akitandukanya na gahunda mbi yari arimo kandi agakangurira abandi bantu byibuze 30 bari abarwanyi kwitandukanya n'ibyo bikorwa bibi abandi rero ni itsinda ry'abantu bashobora kuba ari 30 cyangwa se barenze nabo bari mu bikorwa bibi by'abarwanyi ariko bakaza kwitandukanya n'ibyo bikorwa bakayoboka inzira yo gushyigikira igihugu cyabo undi rero ni uwitangiye abantu akaba yanabizira
Radio Ijwi rya Amerika yego reka duhindire ahangaha ndumva bisobanutse ahubwo nibutse abatwumva ko iki gihembo muzagitanga bwa mbere ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 12 2024 ndagushimiye cyane Hagenimana we
murakoze cyane natwe turabashimiye ku mwanya mwiza nk'uyu muhamuduhaye wo gusobanurira abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika
namwe mwese inshuti zacu ndabashimiye cyane byimazeyo murakarama